beat by Captain E.
Kapo, fire,
fear, thunder.
Ari wowe niruchira, ari wowe ngurichira. Nacho nakora yuko nugwira, ori joro na marwa nugwira. Navuye kwichupa nguri kofi ato nakora yuko suka nchika. Ari wowe niruchira, ari wowe ngurichira. Navuye kwichupa nguri kofi ato nakora yuko suka nchika.
Nukibi choko duhiga, tukarara majoro duhiga, ifaranga. Uite kimana yaravuze ngo ufite ni uzongererwa niwa bukorera make make uruturya wirwa yicaye kora nguri guhatana ukore nguwaganiye shampiyona juharanira gutsinda.
Yes, uku ni kunja nandika indirimbo zanje amazina yanjye ni Kapofa ya mwayabonye. Iyi video wayikura kuri YouTube no kuri Facebook kandi ugakomeza ukansubscribe kuri channel yanjye ya YouTube aho uzaba umfashije. Indirimbo wari uri kumva ni ntagwira, iyo ni iyanjye, nindi yitwa Icyanzu.
Yera nsanga ngwini mpande zanje umvu umutima wanjye.